Kuva mu mwaka wa 2013 nibwo imibano y'ibihugu by'u Rwanda na Tanzania yatosekaye bikomeye. Tanzania ikimara gufata umwanzuro wo guhambiriza abanyarwanda bari batuye ku butaka bwayo nta byangombwa. Hari ku butegetsi bwa President Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania. Ibihugu byombi byari bisigaye birebana yingwe imigenderanire isa n'idashoboka. Ku butegetsi bwa Dr. John Pombe Magufuli haragaragara ikinyuranyo ku mibanire ya Tanzania n'u Rwanda. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4, uyu mutegetsi mushya wa Tanzania yatumiwe na mugenzi we w'u Rwanda President Kagame gusura u Rwanda. Bwana Pombe Magufuli wakiwe ku mupaka wa Rusumo huza ibihugu byombi ati:
Mimi sipendi sana kusafiri.
Nge sinkunda cyane gutembera kuko nkunda gukora cyane.
Nimealikwa sehemu nyingi.
Natumiwe ahantu henshi, natumiwe mu Buraya n'ahandi sinajyayo. Nyitumirwa na nyakubahwa Kagame naje. Ari ndagira ngo mbasobanurire bagenzi banjye banyarwanda uru ni rwo rugendo rwa mbere rwanjye hanze y'igihugu. Kubw'iyo mpamvu nishimiye gufata uyu mwanya ngo nshimire nyakubahwa Perezida Kagame n'abanyarwanda bose naje nka mugenzi wanyu nk'inshuti yanyu. Impamvu nyamukuru kwari ukuzanzamura kumugaragara imibano y'ibihugu byombi Perezida Magufuli. Nishimiye kugera hano, ariko ndashaka kubizeza bagenzi banjye b'u Rwanda. Tanzania izagirana imigenderanire ikomeye n'igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki 9 z'uku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe niba we na mugenzi we Dr. John Pombe Magufuli wa Tanzania mu biganiro bagiranye barakomoje ku muti w'ikibazo cy'imitungo y'abanyarwanda bateshejwe muri Tanzania mu 2013.
Umubano ubu ngubu hagati y'u Rwanda na Tanzania bitewe n'ubuyobozi bushya buriho umeze neza. Icyo nicyo cyangombwa, nicyo cy'ibanze. Muri uwo mubano mwiza uriho, tuzakemura ibibazo byose byaba biri hagati ya Tanzania n'u Rwanda binyuze mu butwererane n'inzego zose z'ubufatanye ari hagati y'ibihugu byombi, cyangwa se mu bijyanye no kwishyira hamwe kwa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Nicyo rero kiri mu bizakemurwa mu byaba bihari ibyo byose.
Igihe imvugo izaba ingiro, ijambo nk'iri rishobora kuzururitsa imitima ya benshi. Aba batujwe mu murenge wa Shyorongi, akarere ka Nyarugenge, birukanywe muri Tanzania.
Kuri twebwe ni inyungu cyane, nubwo wenda byose batabiduha, ariko byibura umuntu aratekereza ngo ni sambu yasize nk'uyirimo, wenda yanayimuha agahinga cyangwa se akayikuramo n'amafaranga.
Mu mitungo itimukanwa watubwira wasize iki?
Nasizeyo amasambu abiri, nka zo zakwimukanwa ari ku rukumba, nazo ubuzo zaragiye, ariko cyane cyari kinshishikaje ni amasambu yanjye.
Ubundi nk'ahantu dutuye tutuyeho nabi cyane, rero nicyo kintu bashyidukoreye, umuntu akagenda akagurisha akabona aho kantu ko kwifashisha, byaba byiza cyane rwose. Nubundi turabyishimiye.
Isambu ya data yose nanjye aho niguriye ku giti cyanjye, amasambu abiri, ihene, ingurube, ibitoki, imyaka, mbese ibishyimbo mu nzu, ibigori, nari mfite inkoko, eka sino kubwira. Ibyo nasizeho kamwe, iyo ndabitekereje numva n'amarirage.
Aba banyarwanda birukanywe muri Tanzania babwiye ijwi rya Amerika ko imibereho ibagoye.
Udusanze twicaye hano, ntabwo kuba twicaye ari uko tutagira amaboko, ahubwo akenshi tuba twabuze ibyo dukora. Ni ukuvuga ngo iyo ndiye mba ndiye, ntarya ngasigara ndi gutekereza ngo ndarya nte n'abana. Bitabonye ukorera, ubaho nawe byumve.
Bana baraburara. Ahubwo izi mpano ukabona aho uza guca inshuro, ukagenda ugaca inshuro, bakaguha icyo gihumbi, ukaza ugahahira abana ibiro bibiri by'ubugari, ubwo nta kundi. Iyo utahabonye, ubwo uryamuko nyine.
Twashatse kumenya icyo aba banyarwanda bavuga ku ngingo yo gusubira muri Tanzania igihe ubutegetsi bushya bw'icyo gihugu cyabafurukije bwabakomorera ku mitungo yabo.
Oya bambe, nturi kureba, mfite abana batatu, nakubwiye ngo tubayeho dutya, ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo genda uture muri Tanzania, kuko mpazi nahamaze imyaka sinshobora kujya guturayo. Nakwemera nkajya mburara umunsi umwe, wa kabiri n'uwa gatatu, wenda sinabura ibyo ndya, ariko ntabwo ngiye nakwifuza kongera guturayo buture nk'uko byari biri.
Byararangiye, ahubwo ibyo badutesheje ni byinshi, niyo twasubira n'ubundi ntabwo twabyemera neza yuko batongera kubidutesha.
Manda yaho ntabwo perezida yarengeze imyaka 10. Ubwo rero nanone uriya agomba gutanga umutekano mu gihe cye. Ariko nanone yahava hakongera hakaza undi, ni wenda akagira amatwara atandukanye nayo yuriye. Ariko ku bwanyere ntitwa dufite umutekano usesuye.
Uyu wemeza ko yaronse impapuro z'urugendo ajya nyaruka agasura imitungo ye nabo bari baturanye arabibona ukundi.
Iyo ufite icyo cyangombwa, hari uwo twita mutendage hariya, n'uwo twita mwenyekiti. Abo ngabo mbese ni nk'aba b'inzego z'ibanze, uragenda wamugeraho ukamubwira ati ngiye mu rugo, ngiye kureba imitungo yanjye, cyangwa se ngiye kureba urutoki rwanjye, nta kibazo rwose, bifite icyangombwa.
None se wasarura se? Harimo nk'ibitoki?
Cyane rwose babisarura. N'ibishimbo tujya tubihingaho nyine tugasarura. ivyo rero binshubije bakabimpa ubwo natura y'imyaka nshatse hama nabona ndahahaze nkunda kandi nkagarukina mu Rwanda ariko Rwanda simvuze ngo nahita nducikamo ni gakondo mbese gakondo rero nta muntu ugiye bagakondo iwanyu abari iwanyu amahanga na amahanga bazi ka amahanga arahanda muri make
ikibazo cyo kwirukana abanyarwanda batari bujuje ibyangombwa ku butaka bwa Tanzania kikimara kuvuka ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda yabaruraga bari hejuru y'ibihumbi 14 birukanywe ugutsimba tarako imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda na Tanzania bizana binyungu ku bacuruzi b'ibihugu byombi kuko kugeza ibi bicuruzwa byinshi byinjira mu Rwanda binyura ku cyambu cya Dar es Salaam Tanzania. Ah, kubagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.